Huh. You know what?
I'd reach your babe.
보니까 분우와 아기야니까 미나 안우와 반디가 반두와 아기자기 좀 미미 나우와 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 Toto flani bigi nyashi bigi bam bam So utana kia mungu ameni bamba Akikatiza macho kodo na jilamba Naswa vikukwa na nidadesha vishanga Kiuno nyigu bigi body Dona nifanya na kesha rodi Nyama nyingi nyuma flogi Akija geto na ingi andani bila hodi Chatuma na uri kala mala kibau Nishachuma sana mafuta kuenda kwau Kashani yona mimi kama jinga lao Akija kama majele ni mwendo wa mabau Napaka kumbi na kula kidonge Akija shosho akuna unyonge Kachiri 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 sage Akama so mguu basi zivunjike chaga Nauwa Funika, funua Akija nika mina anua Bandika, bandua Akija getu mimi nauwa Nauwa, 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 nauwa Shoboke alafa na nikata Da, uyu demo ni bara Na mcheki mambo na nijibu ananja Nisha tuma za kula, nisha tuma za vijola Atake kuja geto, uyu demo na nichola Mpeni salamu zake njie mashuga Sikuwa kija geto kaya kuruga Funika, funua Akija nika mina anua Bandika, bandua Akija geto mimi na uwa Na uwa, na uwa, na uwa, na uwa, na uwa, na uwa